Te whanake tuatahi, te kākano, mahi nama te kaumārima. This exercise is similar to the previous one, except that the place names or the location words, which are used in the same way as place names, should be used. Hei tauira ēnei. These are examples. A.
Kei te haere a pitarau ko meriki hea.
Ki whāinga roa.
E.
Kei te hoki mai te potiki hea.
Ki uta.
Tahi.
Kei te haere te wahine ki hea.
Ki waho.
Rua.
Kei te haere te whānau ki hea.
Ki tātahi.
Toru.
Kei te oma ngā tāngata ki hea.
Ki whatawhata.
Whā.
Kei te hoki te tamaiti tāne ki hea.
Ki roto.
Rima.
Kei te haere a mere ana rāu ku ngā neko ki hea.
Ki te aroha.
Ono.
Kei te hui ngā koroua ki hea.
Ki tauwhare.
Fitu.
Kei te haere ngā māhita ki hea.
Ki papatoetoe.
Waru.
Kei te haere a haki mā ki hea.
Ki whakarewarewa.
Now make the full statement about each of the pictures. Begin your statement as soon as the number is given. Hei tauira ēnei. A.
Kei te haere a pita ki whāi ngaroa.
E.
Kei te hoki mai te poti ki uta.
Tahi.
Kei te haere te wahine ki waho.
Rua.
Kei te haere te whānau ki tātahi.
Toru.
Kei te oma ngā tāngata ki whatawhata.
Whā.
Kei te hoki te tamaiti tāne ki roto.
Rima.
Kei te haere a mere ana rāu ko ngā neko ki te aroha.
Ono.
Kei te hui ngā koroua ki tauwhare.
Fitu.
Kei te haere ngā māhita ki papatoetoe.
Waru.
Kei te haere a haki mā ki whakarewarewa.